photo jeddabo on Steven ka wara don Steven har ko horejo e horejo yimbe Allah ben dum o wallayno be ala ben biddo gorko fi annabi Isa e der dum wadi Jews be ben be seetinanimo be yettimo be nabbo ko sariya be innimo himo wadi ko boni Steven wawano hulde himo andi Allah no wonde makko Steven andintini ben Jews be ko be warno kon annabi Isa o arnodo iwde ka Allah fi addugol holare e der berde yimbe Jews be ben harno seetini be nangimo be podi be yaltini e der sarande be fidimo ha o mayi be wallene dolokaji mabbe din ka koyde makko e hore koyde innetedo Paul ka sakkitode Steven wiibe e annabi Isa hendolan holarnde yafo be worbe ko be wadi kon holare Allah accata yimbe mudum hayka o mayidon